dip your sequel casho. Before the night falls, creep on you with sequel special. Usiku kapita kwa vita thidi usingizi. Na ndoto zisizo kwisha na tishwe na jina mizi. Masaya kasugea nkikwaza jinsi ya kutoka. Peke yangu geto nongea na suti na pia za moka na dress. Nafunga mlango na toka na gia park at the place. It ready no silence, no when it dog it was backing. Mwana na washa dinga sa saba za PM. Nagundua sina kiba na checki na ATM. Na draw za kutosha na leo na duka na shuka. Nongeza vocha na piga na njibu. Bado na suka na mwambia ukimaliza nishtuwe miniko njani. Pia kati na kuja unataka zawadi gani. Kasema yoto ipidaya unjo nayo mindepokea. Sindeshe gari kwa speedy. See you baby take care. Siku ikazidi fana kimwana linithi biti. Nkafanya shopping ya mana lelana mlimani city. Kama twiga bata figa matata mithili grace. Na piga na cut wiggly data na baby face. Nchi ya kusadikika that could be rich this way. Wasa ulipofika malaika aka display. Kissing na hugs and goofu like hey baby ya mishu. Kasoko visa pili nisikize ni kupe issue. Sijawahi kupenda na wala sijui mapenzi. Na swezi kumenzi love calls.
I'm a playboy.
Usijo kanipenda takumiza takutenda. Spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Sijawahi kupenda na wala sijui mapenzi. Na swezi kumenzi love calls.
I'm a playboy.
Usijo kanipenda takumiza takutenda. Spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Mte wakabuta kite kapozi mudumu wakaja. Nkagiza chupa bakadi na mbuzi kwa nusu paja. Kas na dawa pombe na nyama utani na story. Na check out adhani fete and of course she's pretty shorty. Vinyuka panda kichwa sister duwa kanza visa. Ni case nkipotezea hata nyona nyuka kibisa. Mashauze na nletea na blouse mbele medise. Kabili kakodi wanje linyamu nuze tikisa. Mrembwa kuleta utata so doctor kaza mandani. Alipufuwa stonka data kapata raza duniani. Shuri pebo brother kaka kajisi kwa nje sayari. Nikampige chata na memory dana diary. Akatoka na star shobos kaponza mwili okati playboy. Slali na demo moja mara mbili. Siku tulipo chana ndo mwisho kungea nae. Akipige na kata nikipokea pige badaye. Ikabidi tembe maskani runduno kuniulizia. Akambiwa yuko nyumbani na shemeje metulia. Akayona na thamani nguvu zikamuishia. Kwa sababu shamtumia kimsinge meshafulia. Akaja kwa dhumuni akutaka kufumania. Nikamtolea mbavuni machozi akaanza kulia. Akitaka penzi la moni ambaye sijatulia. Mwenzake akaja ubavuni kimahaba kankumbatia. Jishpagawe na usanii misho kio cha jamii. Nitakugeuza big G cause
I'm a playboy.
Radio, TV, ish, ABC, kuna HIV, cause
I'm a playboy.
Uspaga wena usanimi, so kiocha jamii, takukeuza big G, cause
I'm a playboy.
Radio, TV, ish, ABC, kuna HIV, cause
I'm a playboy.
Uspaga wena usanimi, so kiocha jamii, takukeuza big G, cause
I'm a playboy.
Radio, TV, ish, ABC, kuna HIV, cause
I'm a playboy.
Uspaga wena usanimi, so kiocha jamii, takukeuza big G, cause
I'm a playboy.
Radio, TV, ish, ABC, kuna HIV, cause
I'm a playboy.